wa kugamba nga kino nakuwa gwe manya balina obulumi ebintu byayise mu bibeera ntoko kubikugamba luma olulimi kyava asalawo okusirika ekyo kyekirungi kyayina omufirika abantu befuula ntideze bekyusa sebagala miryango ne berabira emyaganya wensiweraze nesekulamira mbokwayogera ebyolwaki tetusoka na kuvo kyerabirwa mugambi naye nokwo kigambye takyerabira mu kusaba obuyambi abamukakamu naye mulindeko walinga afunye gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli ntalifayo kumanya biki bye wayita mu kululi gwe yamukolera fyuca likulabanga feria olwokubasomose wayite wabita kyakwebuya batunulanga besigwa wano mukujja kumbe balina ekiso balinza kikutujja bateekako smayiro waneno bwojja ne mubakolera ebirungi ebitatendwa basulanga bwerubune basulanga mu nju olumala okufuna ekiba kyabaleeta ng'olwowunya ekati omuntu alisanyukira ddi muntu yose bwabanga ayambye ye omuntu alyenyumiriza ddi mikwano obaba eŋŋanda waba waliyo mulwadde bakugubira okugaba n'ebyapa okuba tebakwata bakweyuna mububi mu kufuna tebakusembeza kati weebereremu gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli talifayo kumanya biki bye wayita mu kululi gwe yamukolera fyuca likulabanga feria olwofuse feria olwokubasomose wayite wabita kyakwebuya njogera mpabula ndagula nsomesa obwo bwegwanga obwantumwa atamanyi togeya toseka togaya kubanga neyo gyoli kijja tulabye bangi nnyo be beefuulira nga bababeererawo omuguli kimu labe yaweerera muganda we kataate yamulangira obutasoma omuntu gwe yayambako okutangaza fyuca kati yakyuka yamuzanyira adventure ddala omuntu alyenyumiriza ddi mikwano mu mpenze ansa kati weekendereze kubanga noyo okuseka nayakyuka atera tafayo kumanya biki bye wayita mu kululwe babakyuka gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli talifayo kumanya biki bye wayita mu kululi gwe yamukolera fyuca likulabanga feria olwofuse feria olwokubasomose wayite wabita kyakwebuya abantu we batyo.